nyo kumidirira nange nja kunyumya nyo kwanamiriza muzike mbulwewo mpoza batoma silwa kubandi muyimbi wadda nyo naye ntendekebwa amanyi okgerengetanya jamani alimwogerako nze ngamba alibatakula twakikanda bakanyata mba mukyali balamu nfune eddembe anti ebyalu no tutambula lutwogereza naye nga bwe mutannabakalakalana mwandinyumirwa byeŋŋenda okunyumya kino njagala ab'emmalo kibuulirako mukitambuze bwe munyumiza atazze bannange ensi nnungi mpozza abalimu tugifuulira ddala embyolinakukkiriza nga ne muzeeyi byanfuna akoze omulimu obuddo bonkanyesa okugisensebula naye yaddira sirinji okugiwa obululu okukulembera ensi yakola emivuyo sirinji buuliwe ggwe wasagaasaganya songa ebeereza okuwalongoosa mwesanyisa oludde oludde lukosa na buli kizibu ky'olaba nnusu ebaamu ebya nnusu engeri gy'ebiri ebizibu kansooka ensirika emmalo bisengejja sooka ennyanjuluza sirinji ziggweyo naawe aziina omanye bw'osusa omusege nedembe tete nkuwa buli kyogitumekkiriza naye obugonvu bwayo mukola emirimu mwekolera ebitajja okutawanya ensi obaogiragira ekuleetera ebyendya mirwanawo najja agituma omwenge mulala yagituma njuka akati asimba oli n'agituma mmotoka era anyola abaye yagitumya ate okutta omuntu maze okusasula n'amukuba ennyondo nabwogituma ew'omukazi muka munno gira abakoota ne bakukkiriza ne bw'ogiwa omulamuzi okulwanirira ne mukkirizisa n'avuluga ensonga siringi gy'otuma n'olya ku bbango ow'entono ne weegulira ku ssebusa tetenguwa ne bw'oli gituma ettoolo muddu wa mpisa nnyo mu kukola emirimu naye okuva lwajjeewuwa okuyambanga aba tetenkanya kutoloka aveewo era koolaga jjalo mmukumme nnyo aveewuwo n'atandika okukola awalala ola baagikutte kaasakaasagana n'agikukuulira bulungi mu kkomera tulasa engeri gye yeeyagazaamu agifunye n'obugonvu bwayo mu kukola emirimu njagala ate nkulagene ku bubi obulimu okyawe mwami nnuke omusemberera so gwe musaayi musa okugitambulamu weteri ebisinga wano bisanyalala kwatiikirira kubanga naffe mu nsi mpozza abatono tewali ayagala munne kuba na ddembe tugwamu nga ffe naye otufaanagana neefuukira ddala kuba otusaanyaawo ate engeri agikutte gy'aba muggaziwa kati abamu baginoonya baabasa ennyondo abamu basazi bansawo eyo mu nguudo sente yeeyaleetawo okkuba kkondo n'ebyokulwanyisa ebizikiriza abantu baakabiweesa siringi y'ensonga wasi wasi avugisa abatekisa endiima obubenjere bubwa obuzikiriza abantu buva ku siringi okwewoomereza dreva gy'abaakoba ogikuŋŋaanya mubbi omututte n'asibwa okusookeeka sente yeemazeemu kkooti amazima basawo kyebavaako okubba eddagala sente yeebaleetera otusuulirira atalina siringi okulwala okuleka n'okuvaako n'okuleekera abalina kiramu ofa bufi basawo baabaganye okubabeeberera siba ensambya mu bamiisani erigulwa ne mwegulira eri omusolo wano emulago ati obulungi bwa siringi bwebulwa kantu katono nnyo naye kanduulu kaba kwenkala mpapula z'amawulire enneneko kyandisinzeeko ne ku kyendaba ekiriwo oyatiikiri eriyaba gaganga batukirirwa naye namba esinga bwefuna efuuka naye kibisiringi kuba nambaliga era weesusenje teyagala esulewo leka ekononyo izo okuduulukuka neekudduka n'ejje wajje ndifugeko ate bw'ogituma ebingi n'obulu okubala yegenda n'ebireeta nga naye malamu yezira gikwata kugijabata bwedduka ogikwata ogigobookanira yeko ogiyigiriza okunywekula omwenge ekuuleko wawaakusa ekyo kyasaana abaami kogikwanyisa abakyala ennyo ogenda naye otedde esigala ekuuma yesinga bwe yali emanyi okukola emirimu nga bwenywerera n'emunsawo singa ennyumira baaba amani siringi bw'olaba eri etya ze ŋŋamba yeesibye ensi okukulaakulana kuba tetuula wantu okubugumirira bakola bubi abagiwa obululu. Kikumye ebbanga lye mwewuunya bwe batyo bwe bakola ogikonzaako naye okwesibako siringi mu mpapula nusa omuntu mubi nnyo mwesembereza kuba amanya nti bw'oba nazo gw'ennyinizo naye ate raabayo bwe zikutuma emirimu bw'eraba omukyala omweru ayitawo yeekukakaana omusonze kaakaama oba okyatidde n'ekkuba akaama jinjawo amaala ow'endi mu nsawo otyaki ogikwatako ng'owulira ezitowa osaabala kigaali olusintaana giyongesa omukyala abenga nnyinira n'akuddukako olw'okuba takyagayika naawe gwe buze owuwose baagenda agenda anoonya n'amufunyisa eddembe kale siringi weetebaane weebeera ekolawo ebirungi n'ebibiiyo yangeri ki bakola bubi abagiwa obululu okukola emirimu ng'eyina empisa envundu. Ebirungi n'ebibi enkumu ebirimu